Ku rwego rw'igihugu, umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ku nsanganyamatsiko igira iti "Ntawuhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire." Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifurije abagore umunsi mpuzamahanga mwiza, yizeza ko azakomeza gushyira imbaraga mu guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rikomeza kwimakazwa. Ni ubutumwa yatanze binyujije kuri Twitter kuri tariki ya 8, itariki isanzwe yizihirizwaho umunsi mpuzamahanga w'abagore. Yakomeje agira ati "Turi kumwe namwe muri uru rugamba rwo guharanira ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rishyirwa mu bikorwa uko bikwiye." Umunsi mpuzamahanga w'umugore ubaye mu gihe hari abagore bamwe bamaze kwitinyuka bagakora imirimo kera yari igenewe abagabo. Ingero ni nyinshi mu Rwanda, ariko ku munsi nk'uyu Ijwi rya Amerika ryabatumiriye abagore babiri b'icyitegererezo, umwe atwara ikamyo, undi akora imirimo yo kuyobora ubukwe ndetse no kuvugira inka. Madamu Wanegirena atwara ikamyo y'imizigo zijya mu mahanga, na muvugisha yagiye muri Kenya ni urugendo yavuze ko rumaramo iminsi isaga ibiri. Uyu mubyeyi w'imyaka 33 avuga ko yatangiye aka kazi afite imyaka 28.
Wari umwuga wa data nkukunda.
Irene, tuvuganye umbwira uti ngiye gufata isafari. Ugiye gufata isafari werekeza he?
Ngiye kujya muri Kenya ubu ngubu. Na biramfata iminsi ibiri n'igice.
Iyo wenda bwije ugeze mu mashyamba ntabwo ubugiramo umuntu w'umugore?
Hoya, urebye mu muhanda tugendamo hari ukuntu tuvuge wenda tuvuge ahangaha tumenyereye nko mu Rwanda. Ugufata nk'inzira ugiye nk'icyangugu. Wenda iyo ugiye tuvuge buri santre igihe ifite nk'ahantu hari akantu wa parikingi, ahantu ushobora guparika ikamyo yawe mu mutuzo ukaryama nta kibazo.
Ukaryama he?
Uryama mu modoka. Harimo igitanda gihagije. Kuri ubu ngubu iyo bakubonye abantu bahita bavuga ngo wow. Hari n'aho bashyika bakagukomera amashyi, hari n'aho bagera bakaza kukubwira wumva ngo uryame nta kibazo, nta n'ubwo ufite ikibazo ngo hari n'icyo naba. Ikindi modoka iba irokinze ku buryo nta kibazo cy'umutekano muke wagira. Mu modoka ugenda uri umwe.
Kugeza ubu Wanege asobanura ko nta ngorane zihariye yabonye muri aka kazi. Imbogamizi abona azisangiye na bagenzi be b'abagabo batwara amakamyo.
Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi hantu abantu bagira ibyago, imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga ahantu hari aho bashyika bakadutera, ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu, dufite umutekano impande zose mu bihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tugagaruka, kireke iyo wagiye ugatinda ukagura nk'umuzigo, bigatuma na mwayi wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe.
Wanege avuga ko mu myaka 5 akoze aka kazi ataragira ihohoterwa ryihariye rimukorerwa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose azaba gifite imbaraga nta wundi murimo yakora usibye gutwara amakamyo. Subanege wenyine watinyutse umurimo wari usanzwe ufite umwihariko wo gukorwa n'abagabo, nabwo bitari abagabo bose. Mugenzi we Hagenimana Antoinette, umubyeyi ufite imyaka 33, watuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko yahisemo aka kazi ko kuvugira inka mu bukwe bitewe n'uko yabyigiye kuri nyirakuru.
Yewe, nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe, nabaye umusi w'ubukwe, ibyo nabyo byaza kuvaho, hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiho ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose ibi yasenga ramba umurenzi wa Murerangabo, ishongo isho y'amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wangeriwe, inka iwacu iraziruta semineza ya Rukinga, ninyamukingire nk'umurinda umuheta ukazazirasanira. Birantunze, urebye urwego bigezeho birantunze, kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa 7, mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12, ushobora gusanga ntushobora kujya munsi y'1500.
Kimwe na mugenzi w'utwara ikamyo, Hagenimana yemeza ko aka kazi katamworoheye mu ntangiriro.
Mu gihe cya mbere ntabwo byanyoroheye, kubera ko nanabisabye nk'umuturanyi wari ufite ubukwe nisangagaho, arambwira ati abantu bazavugira inka barahara, ariko ntitwakwima umwanya. Noneko nakundaga kubona ababikora baba bambaye n'ingofero, nanjye mpita nambara ingofero, ariko abasaza bari barimo aranshima, ariko arambwira ngo sinzongere kwambara ingofero. Mwari burya tegura ugore ntagatege ingofero, ntabwo waburaga guca intege, nk'ubu hari nk'uwo ndahanga nimero yanjye akampamagara nkagerayo akavuga ati hoya urambiraye mutsi kuvugira inkaho rwose nabaho sindabona umugore cyangwa se umukobwa kugira ngo nzamukomveke yemere bikaba ngombwa hari ko nsa nk'ubikora.
U Rwanda rwizihije bwa mbere umunsi mpuzamahanga w'abagore mu mwaka w'1975 uwo munsi ukaba waratangijwe n'abagore bo mu gihugu cy'Uburusiya bigaragambije mu 1921 baharanira uburenganzira bwabo uza kwemezwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1977. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.